Na sisi naamini hao watu wanne ambao wametoka kwa Azimio, hao kusema kweli tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga. Sawa? Wale ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio, political parties, Wiper ikiwemo, ODM ikiwemo, now we want to see in ODM wameenda kivyao. Tunangojia tuone. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament. Hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mmesikia mheshimiwa Irene akisema no. Sasa ODM wamewekewa mtego mkali sana. Kama watapiga ndio kuwaidhinisha hawa, basi Kenya itaamini, oh, kumbe mlikuwa mnatudanganya kwamba wameenda kivyao. Two deputy leaders, hata minority leader mwenyewe kwa bunge ambaye tulimpa mamlaka hayo, Alisa should have been consulted.